אם שלבון חוללת כזומוניבה צ'נגו נומצבה ומבוסו כללת וכללת 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 וכללת
sama sababsi uyazo mangifonela noma yini ekseni ebusuku emini nakwenzela noma yini bathi yena ngiyamthanda uthandiwe im bathi yena ngiyamthanda uthandiwe im yasindise ubuhle bakhe twice twice ngenze jamani lekele inkandi inkandi ngenze mangikhula kodwa iskafti iskafti isuka nokwepantsula nestas bathi yena ngiyamthanda uthandiwe
Nimm Chela Bonfunde.